RJ, the DJ, all day, baby.
Hey, yo, Tron.
Love the music on this one. She says she gon' love me all night, baby. Yanika nani maliza akiongea kadata na kasava mchumba kani follow. Yani una adabu your kind. Nahisi nikimchiti na mwonea. She call me lover, lover. Mchumba kani follow. Oh nah. Yeah. Natabasamu lake linanimaliza. Moyo naruka ruka mtoto ananikimbiza. Anani mada usiku kwenye giza. Style za kufa kufa zote tushazimaliza. My girl shot and no done fire. Toto tamka nani bando bala. Yo my girl shot and no done fire. Yani mambo ya kuchepuka. Stamani tena, stamani tena. Kutoka na mashoga zako. Stamani tena, stamani tena. Unanipandisha mizuka ma. Stamani tena, aye. Stamani tena. Sasa ni pepenzi lako. Stamani tena, stamani mwenye. Stamani tena, yeah.
Yeah. Pretty fresh, pretty fresh. Brown skin, brown skin. Rolling dice, baby, killer brown spin, brown spin. Kobe levi church and tafotanganin. I'm all yours, baby, tamba na tena jamini. Woo! Sani pop pressure. Wewe ndo injini moyo wangu unavyoendesha. Deal. Penzi kutoli na noga unavyonogesha. Yes, treatment za kitoto mpaka kuogeshwa. In fact mahaba kama haya mimi sijawahi kupata. Ndo maana I'm crazy in love na kalibia kudata. Offline umenizimia data. Mladi najilia navyotaka bila shaka swadakta. Maumivu ya moyo sitamani tena. Tena. Nyuma nilipopapita sipangali tena. Tena. Matapishi siarudi tena. Tena. Mimi na wewe mademu wengine wote siamini tena.
Stamani tena.
Wewe.
Stamani tena.
Oh my.
Kutoka na mashoga zako.
Stamani tena. Stamani tena.
Unanipandisha mizuka ma.
Stamani tena.
Aye.
Stamani tena.
Sasa nipe penzi lako.
Stamani tena.
Stamani mwenyewe.
Stamani tena.
Yeah. The music on
RJ, the DJ, all day, baby.